Abirina, ebyo byononya abirina. Azirina, sente zoyiga Yesu azirina. Amulino, mubezo mwesimbu kwononya amulina. Kwe mugambe nti wano, na wano tata wawawonya. Ngomutima guluma, nesanyu tofuna. Ngamanyi gabula, nesubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano tata wawawonya. Abeerawo mu kiseera eky'amaziga go, abeerawo olw'obwegwaka ogw'essanyu lyo. Yalemerawo lwe bakulekawo Yesu yasigalawo. Gwe mugambe nti wano, na wano tata we waluma. Ye Mukama era tuwulira ffe bwe tusaba. He's a faithful God, he never goes back on his promises. Ajirina, ansa jononya Yesu, ajirina. Wekana kumanya nti Mukama oyo gw'osinza yasinga. Ng'omutima guluma, n'essanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, n'essuubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya. Ng'omutima guluma, n'essanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, n'essuubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wawawonya.